Yo. It's perfect.
We're gonna go.
Sister, you can help. Nigga, check it when you map. Now, I'm chef. Now, Valiana Kepu. Now, Pata Quastepo. Nasia Chiata Gepu. Now, Wakiana Kempu. Now, Pigana Stempu. You any poopy, a man and depu. Now, Pelekana Kepu. Who's Pata Kichef Chepu? Minataka Wesepu. Mama, mimi ni mwelevu, na unisho nyo ndevu, ili nizipige kevu, kwenye unyevu unyevu, basi geuka na ujicheki, iyo minyama na mistake, misifanyi mistake, uwe nikipa mini back, usio boga bali ni keke, njo tufanyi love track. Dada unamshepu basi cheza nyangale, katikati kuna gepu basi cheza nyangale, masela wana ucheki basi cheza nyangale, cheza nyangale, asa cheza nyangale, cheza nyangale. Cheza jiangalie, cheza jiangalie, nasema cheza jiangalie, cheza
jiangalie. I get the deal now.
Cheza jiangalie.
Every week now.
Cheza jiangalie.
We just chill now.
Cheza jiangalie.
What am I doing now?
Cheza jiangalie.
We need money, we want money, we get money, we take honey, we spend money. When they funny, I'm a money, she do cunning. What the this truck out of blank, no one truck, no one drive. In my lap, turn that right, put it tight. I'm so fast in this part. Watch your step, where your step, what is drop, is a new drop from the top with the drop. No one stop. Cheza jiangalie, cheza jiangalie, cheza jiangalie, cheza jiangalie, cheza jiangalie, asa cheza jiangalie.
Mama unanidatisha, unavocheza, unatingisha, unavopita, unalingisha. Mie mbali nitakufikisha, nifanya wako wa maisha. Palipa chafu nitusafisha, salama wako ndahakikisha. Na mapenzi ya kiisha, mitahakikisha na yaanzisha. Asa ifika kipindi, mami nipe mtindi. Kondo wangu wa ushindi, asa cheza jiangalie. Na ucheza kindi hindi, asa cheza kindi hindi. Cheza kindi hindi, cheza kindi hindi, cheza kindi hindi. Cheza kindi hindi, asa cheza kindi hindi. Cheza jiangalie, na cheza kindi hindi. Cheza jiangalie, cheza jiangalie, asa cheza jiangalie. Cheza jiangalie, nasema cheza jiangalie. Cheza jiangalie, asa cheza jiangalie. Cheza jiangalie, cheza jiangalie. Cheza jiangalie, cheza jiangalie. Cheza jiangalie, asa cheza jiangalie.
Cheza jiangalie. Pretty girl, loving one, you're my girl, I'm your man. Love is due, to you is done. What they say, out of concern. Show me you, love and fun. Prepare my meal, when I'm hung. Put some chill, make you yum. Your love is real, in the just done. As a
cheza jiangalie, cheza jiangalie, cheza jiangalie, cheza jiangalie, as a cheza jiangalie. Cheza jiangalie, asa cheza jiangalie.
The baddest.